jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Alalbare sappo e goo lewru Octobre sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi meɗen tawa e leni maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Oɗo wattu goto wotti motti suudu Babawa sakiraɓe on compétité wiide guɓinode tirtoɗe Azawad kañenode tirtoɗe plateforme ɗe wattu joni ɓe kaaja tabintinde hono kaldal e korol mabɓe ngal ɓe cinñino le noga lewru septembre ƴaɓɓinondu yalla yiite ngen ñifa hakkunde mabɓe. Ɓe pamri dow hen caggal koɓe ganduno kowtal mabɓe balɗe kurɗe nokku noddirteɗo Anne Fils. To maliɗoɓe kolliti wiide mali ana e leydi ɓurdi fuu heedude caggal honno jande sukaɓe rewɓe worri le nokku o goɗɗo yimogol fedde ONG nde noddirta wan kañum holliti ɗum keñen le majjun ɗiɗo yambereji ana gondi e waɗede le leydi meɗen ndi. Fa hande jande sukaɓe rewɓe mbi saɓamile temedere fuujohoɓe so janggayiɓe ɓurta noga e jeenoyom le majjum ko heewi mabɓe yoppan école woɓɓe antoda tawa ina fuɗɗi jooɗaki dow ban. So ɓami fa ɓe joppi école fourdu hewɓe mabɓe ana kewde wadde dew ngalluji ɗe keddo heddano golla ley hen o gara heɗade suka debbo goto ɗo Bamako ɗo ko sifi dow hen. Ko yata carton ngaji ɗum woni temedde joyyi noonɓe kollitiri wiide capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi ɗi tewuji ni e keeƴe kañe e kolce ko nandi e muɗum iwri le leydi laggine ndi ɗum nangga le leydi meɗen ndi so ɗum suma aljumaɗe ƴaɓɓinonde sakiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗe hannde ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Guɓe nodditirtoɗe Azawad kañe nodditirtoɗe plateforme ɗe ɓe pamri wattu jononoɓe kani tabintirde ɗum woni kaldal mabɓe ngal ɓe cinñino le noga lewru septembre ƴaɓɓinon ndu yalla yiite ngue ana ñifa hakkunde mabɓe. Ɓe pamri dow hen caggal koɓe ganduno kawrte mabɓe balɗe kurɗe nokku noddirteɗe Anne Fils le majjun wattu jononoɓe joƴƴini toon walde ndeɗo walde ne hani humanade golleji nayyi noon ɓe kollitiri wiide kabaru ndenagu sarie e politique fa yetto yo honno jamare nde fof hani rewrutirde le oɗo nokku nde ɓe tiloto nde dow ɓe cinñini talkour hakkunde mabɓe toon hono wori Ousmane Dikko.
Le batu oɗe guɓe ɗiɗi ɓande kaɓorde keɗintini selle baasi ɗe ɓami anniyadu joƴinde fedde hertade darantore dabare saria e ndenagu yo kaadi en jeyon goni e fedde nde nde hoore akum hokkita Cheikh Hammadi Ould Mohamed Lamine nde fedde daranto dabare kala ko luttodiri yimɓe toon se hollita. Dabare ɗiɗi ɓerde ɓamande nde yo kabaru Anne Fils bangal wartugol guɓe plateforme ɗe heedi takalot Fada Ag Mahmoud secrétaire général gacca yetti ko hara ele batu o kede ko o haali
ko ɓurtidde yo kabaru saria hayfaɓe wadde war horeji e yanɓe jawdi woɓɓe ɓe fuu kabaruji mumɓe fedde hani juinede fa darano ɗum tawetede hakkude himɓe joyon yaade sappo kande tawede ley fedde nde kañum en kani tawede hakkude juge en e nokkuji e hayfuɓe.
Fa selgol baasi gonɗa kabaru nanganoɓe ɓeedu haala muɗum haalama le batu Anne Fils o Fad Ag Almahamoud wonko sefi keɗoɗenmo
wattumo kalami joni o wala fuu joppitaɗo ka hollitama wiyede ɓe joppitete guɓe ɗe fuu an darani kabaruji mum wonande wonande ɓe torraji gaɗa fewdude muɓɓe hakkeji muɓɓe ana kani daranede fedde joinete fa darano ɗum.
Ngal kawral hakkude ɗe gueɗe ɗiɗi luttodirɗe waɗi caggal ko secrétaire général ONU waɗi tongande dow Mali oɗo keƴaɗo ONU tekkitima wawde yarugol yesso dabare ƴengigol golle kawral nde e ngal fa warde e dewrintinal Antonio Guterres andini ana sullani kabaru hono janggugol e ɗi wattuji cakitiɗi ley leydi ndi torraji fa warde e baasiji hakkude guɓe ɓanɗe kaɓorɗe ciñiɗe kawral ngal honjoto ɓe yoga hewɓe ka kolliti ngal kawral keɓal ngal Anne Fils yo gikki mawɗo noon kawral ngal waɗi wattuma gouverneur odu joɗi toyi kidal ila lewru ƴaɓɓinuɗu
sikiraɓe so gabbiddo bemal ami ande ngal oɗo mbayni tirton mijoji moɗon o noddimin dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Ɓe kolliti wiide kabaru jande sukaɓe rewɓe mali ana e leyɗele fuu keedude caggal ɗe no yimugol fedde ONG nde ɓnodirta wande hollitiri wiide le majjum ɓe kolliti wiide fa hande sa ɓe ɓami ɗum won leyɗele ɗe ɓe kondiɗe leyɗele jeena e keedude caggal ɗe fuu le rumde afrique nde woni wattu joni o kawrita no gondi e wadde ɗo Bamako ɗo fa ɓe ƴewto yalla hono ɗiɗo golleji gorri le majjum ɗum woni fedde wonde kasen wonde le leydi meɗen nde ɓenodirta APDF humininde kabaru haqqeji rewɓele le leydi ndi ɓe gaɗi noddago fewde e laamo ƴawyal hono hani fewtirde dido tidallaaji kedama kanko no dirteedo madame kone ami jeki tole fedde apdf nde woni ko mo sifirdo hen do fojjitango mohammadou samaseku
kaya tande nombre
de tay kama bidde addu sukabe rewbe sukabe worbe natube der jande nyaloma goto ko buri hewde rewbe be fuf jottata ko janginirde jeegoberde der nukkuji o kay yemi tagge suka debbo yawto fey janginirde tatoberde mi tawangal gamenga on dum e bannu fuf na wada hello der kabaru jande sukabe rewbe min jeli huntande hore dido ti allahji di bangal golleji kewdi fedde appi def nde na jogi jati janginirde der kominaji kewdi batta sukabe rewbe be kebali yade lekol be e kanyadu gombe der ngalure bamako be kebayi jukitaade jande mun en denno adahan imma daraji kewdi ngade bangal martingul kumpa adad fombido jande sukabe rewbe yalla politiki koobe no ngatana dum hakkilo denno sukabe rewbe hewbe keban hinade jande mun en
oɗo ñalawma goto heeƴama ñalawma hannden o leleedi meɗen ndi yambereji kewɗi du gaɗama ley nokkoɓe kolitiɗ sa ƴeewi leleedi malli ndi sukaɓe rewɓe janggoɓe école ɓe sa ɓami ley temedere fo ɓurta noga e jeenayom hewɓe mabɓe so ɓami fa goɗɗiki joppan l'école woɓɓe antudata ila fuɗɗi joɗaki dow table banle majjunɓe kolliti wiide ɗum wono woɓɓe so ɓami fa jaltile ɗiɗo cuuɗi écoleji gara ley galluji ɗe keddo heddano golla fa keɓa daña ko kurtiri codo kaki kurtunguji muɗum en keɗe goto ɗo boma ko ɗo komin landi ɗum ko haali dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
o suka yo dama Diallo noddirte o hiɓɓinali duuɓi sappo e nayyi ley galle commune jeegoɓe goto o woni ɗo boma ko ɗo o wari ana foti lebbi jeegom hande kanko dama Diallo o yo wuro balala le cercle kiita o ƴuwi warde boma ko fa o golla guel cukalel dewel yoppi jande l'école ley kilasi joyoɓo dama Diallo holliti en no worri ñande fo keɗoɗemo
ne bora yela parce que an kun dega
mi yalti école sabu mi ronki jangude ɗum saabude mawnan debbo yaltini kam sinni ƴummiga beete wawtu 6 heures mi soccan werande suudu amen mi loota ñegueje ɗum caggal ɗum mi loota paaɗe mi moƴƴina duppummari caggal ɗum mi fiisa dalare suudu amen sinni mi timmini ɗum fo nden lawƴam mi kaake defugol bottari mi e ha o defidata mi yaata luumo somoyade saabu mi wawa taƴude lawol jammo fo wawtu 22 heures pukkotomi
mera fo 22 heures wakati
madame tarawre habibatu jakite mo dama Diallo woni junngo muɗum o on e hoore ana jatorimo yo ɓiwu debbo mo nanti torore Habibatu Jakite andini en hono dama wardi ley galle mum
j'ai envoyé chez nous
mi itti nelal yaade wuro amen hollitini mbiɗa haaja pabotoɗo kan golle nde mi dawi fa domana kan soudan ko jiɗumi mi hollitiɓe tawi joomum wala e l'école noon miñan debbo neldigal ngel bomel inni ko hollitimi wiide omo wawi warde bomo ko o gollanami mi hollitiɓe wona hono gollowo ni min ɓamiranmo hono ɓiyan ni
pankom indime fi quoi
eɓe kewi ɓiɓɓe rewɓe waroɓe ley gallure mawde nde wonduɓe hono ɗeɗo caɗele yogaɓe ana mbawani koye mumen heɓude no gurda nomi fewri ko nayi e kabaru dama Diallo omo yeeli janggude ekkitade ñogona suugol guerew torori jakite ana wondi e faabademo fa o laato
ɓe kollitiwde carton ŋaji ɗum woni temeɗe joyi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi ɗi tewuji goni e muɗum fa yettoyo kolce kañe e keeƴe ko nandi e muɗum iwri le leydi laggine ndi ɗum woni suudu ministre suudu huminiɗo kabaru jaguji le leydi meɗen ndi kañum nangui ɗum koɓe nangui ɗiɗo tewuji ɗi koodu hollitaɗo ɓe naɓɓi ɗum ɗon nokku noddirteɗo saame iɗum leɗɗatol kati tomɓe cumi ɗiɗo tewuji fo wattu joni ɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗiɗo tewuji ɗin yedda sariyaji hono kabaru jagoji wori le leydi meɗen ndi mumini sende bou
iwɗi guine yo tewuji hono heeñere ɓoye cofe kañe kolce nayyi iɗum yedda sariya haɗɗowo yaltingol e nanugol tewuji le leydi ndi e golliɗal gollirɗe daraniɗo kabaru jaago ɗi kulleji irama aljumare ƴaɓɓinde same heddi kati hoorejo gollirɗe nde Issa Idrissa Maiga ana darda e jaagotoɓe ɓe gattana hakkille hakkeji ndenagu coodoɓe
miɗo waɗa noddago fewtude e jaagotoɓe gollira leydi yankako nannoɓe ñamduji ɓe ɓen woni ɓe kaldanmi caggal leydi yankako o ɓe gollira dow sariya paɗi ɓe ñammina himɓe ñamduji bonɗi min client e maɓɓe noon ɓe tinno ni paɗi ɓe ñammina himɓe poson ŋaji ɗum dartanmi e maɓɓe ɓe cela e o golle
wo
wuterinaire holliti wiide yo tewuji ɗi woɗana cellal ɓiɓe adama modibo sise yo wuterinaire bamako ɗo
ɓeɗen darte himɓe paɗi ñama ɗe kulantereje saabi woɗa e muɓɓe ana boni e cellal muɓɓe ɗuɗon ƴiwrata ɗon anda ko fuu no wordi wala fuu ko moƴƴi e majjum ko mbawmu wiide tan ɗum moƴƴa e himɓe eɗen wawi torrude ɗum ɓen waddoɓe ɓeɗum ɓeydu ɓeɗen darte maɓɓe ɓe cela e o golle saabi ko sakka noon
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
se grab jeelor ne le kreduji meden to en puddiran do burem do be bi ko liti wiide do no fedde ama der hokkore kuran wonde tonde be bi so ni wattu jono tidalaji mabbe di kebana ka jogal be ngara yoppudu hokkuton kuran se bi de yimbe le hobbe de wata ley de do gallure be jogoybe be bi kokkato kuran ngaydi wakkati sappo go yamde fa yotto sappo tati yande so be mi fa jamanaati dubbe kokkan sappo e jena yamde fa yotto no ga yamde se huru do ngardam fa do segudo nyaloma kedenaado kabaru yimbe le be ngala e ko he mudena hollitaawe dum yambinaama ton le majjulbe kali halaji kewdi ko lati sababu ko latto sababu dido golleji fa yotto kutteji ko tongi do mudum se huru do ngardam fa do kaydo ko yata yimbe le temme dido be ngala bawde kanyen kokka ton chaakuuji ko yata temme didi maaro kanyen dum won pakke ngaji bofode wobbe dum noddiri dum occodo ko yata temme didi be ndokka ton ko wattale henana ya fa midioji joy cfa wakande ndokketende du fedde ansar dinde ana dari no ton se kirab do katte nyalawmo hande kabaruji meden bi min jootu on sanne hedaade heju jamen ka fa hande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam